yo studio tamani ke de kabaruji amen e fulfulde
sekrabe halobe fulfulde ko tawdo on leedi malindi kanye tiagal leedi ndi fu on jattama sanne hedaade kabaruji amen do studio tamani aljumaare sappo e jeegom lewru out jena yamde soki do miden tawale maison de la presse pomoko do compétitivité murtere dum won dogotoro en gombe le commune ngaji jeegom le ngalure bamako nde dum fuddino dum waddino balde tet le leedi me dendi dum wiibe darto wattu jono ko kebete e ciudi dogotoro e chapantati e fu en dokke faande no murtereji de ngori le leedi mali dum kambe no dirtebe daf golloobe le ciudi sar wusiji mo le leedi me dendi kambe dum fuddi murtere mabbe balde tet wattu jono be kolitude be kaaja jobdiji mabbe beede odo kabaru lobbo iwrito kuccalatobe kolitude hitan hikkende coggu nyamri ndi ni ngabbay ton fi wattu jono o yimbe lebbe kolitude beltiki do hen sanne o ngaran famtaade do e journal ngal bi wonno no sembe kabaruji demin jogi nyodo betande bi bismillah modon e hadate golloobe le ciudi dogotoroje commune ngaji jagom do bomako do be puddino murtere mabbe altiner jabbinonde wattu jono be bi le kebe ko hebete ciudi dogotoroje di chapantati fu e be kani hokkede gol do seriyawol bamonoma ile hitane 2017 ile 2007 le leedi meden di fa kebe famtare ngare kede mo kanko no dutte de sinali siso go ko mo sifi do hen do facci tango mamadou samaseku
on ne pouvait plus rien
quand bodo fofu mo gala non chagal ko gouverneur o dogotoro en jagom be kanyi kanko horojo gullirande matini min kumpado denno min jehi yidude e ministre amen Michel Sidibe ko yaltini tankur bangal mudu ka dum tabaka min gadi jatteji lebbi tati avril na juin na andano dogotoro be bindidum no do chek be tinni ka yalla kalso ana yaltina e le bank dum yata tiagal mande jude dum merembe jaba fi sinindi dum dardi pelle jeegom sisref bama ko def fuf martinde kumpa kabaruji di nyande goto e wattu goto sikki wala men kay min kuccana hore kratelaji ngurudi dum yabbitige sanne min dum ngana fe njokkobe ngidu amen chapantati do temedere denno mi kulti senika me wide fanda goto be jogi kittino kala wattu so be noddama hultini wide jawdi wari ngarna kalis o den mi omtata golle
jendray on va commencer a travailler
holitindi winde do murtere balde tati dum waddi kutteji kewdi le ngalure nde wattu jono jambarbe anda fu ko gollato won holitin wiide an paami jaati ko dogotoren be ngadi nde do murtere wobbe du kolitirbe kana wadde nde do murtere sabide jamar nan haaja be sanne kede ko bomo konko be cifido hen do facci tango mumin se debbu
jansudu an hamidi o mohani eutude hore makko mi anda fu don baaw min nabde mo le clinique ngaji yo ujunaji didi na ujunaji tati mi wawa yobude dum hore an ananawa ka dogotoro fur wala do mi yettiraka hotude suudu so dum nawi mi anda fu ko ngadami murtere gollende woda ko lati fu be ben kani huntande dum hore no yafidi dogotoro en anan kani wattande hakkille hun gol mabbe murtere golle mabbe woda na lidindi mi waddi suka a yalo musawro hulitama wide be gollata so be golle hono fu yimbe chawroto mi wari wonde analyse ngaji mi taykiti golle wala dum haynika yoti dela non heddi belle di malifu sabe ada du nyawbe anan kewi
do
sekra fa ke bon kabaruji ko le leedi mali fu kany heedduji studio tamani ngabeddo whatsapp binde studio tamani fewde o don numero chapande jeddi merego chapande ju e jetti merego studio tamani ko buri miliyaruji sappo e go sefa du anni wattede suudu dogotoro Gabriel Touré kany suudu dogotoroje goddi kasen le leedi meden di wattu jono dido kalisiji fu ngarano mo entinire dogotoroje de kakidu ciotteli hen dum won fedde sa gontode dogotoro en wobbe to hopital Gabriel Touré be kolitido en beltiki to odo kabaru sanne ka dido kakiso ciodamu du jewte yalla hono di kani mo entinire de wakkati fur anniyaji di lamo bamno le ko jabbino ko so eto jawdi Gabriel Touré dum buytirale tem der fu chapane jidde jojjere yalla hono han tottirede kede mo kanko noddirta Jimmy Kanto yo kanko njottino kabaruji fedde sa gontonde golloobe le hopital Gabriel Touré ngal ko mo sifido hen to facci tango Mamadou Samaseku
le plateau technique est dans nos hôpitaux
kaki gollido dimi jogi e le hopitaluji amen di jaadata fi e sawrugol bingel adama min tonde dum hore e le dido hopitaluji di himmeji kidino min mila wi di jati min gartan e dido himmeji di sabi ana hani bangi goto dido kaki di jogoreno fewri nafata fi ne hebo kaki gollirdi tawa gollirde mbawde hay dun wala hana fi ile ko warta ko hon dido telaji di ngarta e meden batte woyde de do gollire de tafon mi anda jati hono fuf dum latto tama ko min kastindi go jati be kuncanta hore na mi anda ka gede godde gontuno udde nafa dun kabaru jawde lupitalo mi lay fi so dum biltiki sabu andon o do jawdi o buytirki chapande jeddi joyi do temdere dun tidala modo kando hun continuer de hore den non min jokkan ndatude hakkeji amen
continuerons à revendiquer cela
e kolitiwide wattu jono kambe do wono dirtebe daf golloobe le ciudi sar wusiji mawdi le leedi meedin de huminibe ton kabaru kebe kanye kalisiji be puddi murtere mabbe kambe do balde tati le der do murtere wattu jono be mbebe kaja njobdiji mabbe beede kede ma konko no dirtedo Issa Sinayo goyo konko secrétaire général der do fedde ko mo sifido hen do faccitan Ousmane Dicko
men darti sareji didi yewte sariya temjo e chapana e gobaka pamaka nyande joy le rejet 2018 jaban kambe dande bal yoga e golloobe amen hono contrôle financier be golle mu e tindinde le gollerde beedi handu sariya be danka kebal golloobe fonction publique tan minen mi de jidi ka do sariya du yaajine fannane e jata mudum golloobe le déragementaji di defu yodo gollerde chapane joy e jetti le de gollerde fu non so wana tati murtere golle de ka fu latima ko me jamiri fay seeda warta golle sabe sariya kamali jabani donnete ka le gollerde be ngana kertade
o do kabaru lobbe koliti wiide sa ewi coggu nyamriji dum ngabbayto kutala to fe nombe kolitiri wiide hitan hikande kambe dun soda wakkati fu tombe be bibe beltigile o do golle san jagotobe kay koliti dum nafata yimbe le demobe wonbe le leedi meden dim David Kulbali kedaada men gondo to kutala to yidu e gede didde fu kede ko mo hebini min do hen do faccitan Ousmane Dicko
o tagal cogguji di ana bonani rema ba fawarde julabe e wi mabbe non butagal gol habaki dabareji di laamu o bami fahada yaltugo nyamriji di gandaade leede godde e le hakkilaji yogaabe ka e wi mabbe sababuji godde anatan kango sidi badjan dumbiya jokka arde walde julaabe nyamriji de kuccala do wonko sefi kedo demo
salon suma
rawanen o wattu goto o tugu nyamri yottigi non fa o nyaaji nay kalsi sefa hikkane yo hakke o nyaaji di hakkilo jamarande titallaji di ala bile minen commerçant embe ka wala feeno no wuro sifa dum o jatno den no telaji di ana yotto demobe kany fay jawatobe
hono no wirani bel goddo bangel welnata mafe goddo utegol nyamriji di ana nafa sodobe ka pedogol harande legaleji e wonde ana walladu hono kambe sodobe se nyambe ko kulitirini kedo don ko goto se fimo andinali hore mun
parabalni suma fika kay minen e kuruji am fuf na belti gotte to gujji di buti ke san demo fuf na jogi ko nyama sal fuf wala kasin alhamdulillah ne jatta Allah ila amen yudo heddoni en e hakklam kay dum dono mo isane fay hitikenya mi soude 5 kilo maro unyaaji idi e temere juy yi honi kilo fuf yu budi noga juy dum dono mo isane hakkilo jonkureji
ni jogoro baaje bala
farde kati dal hebenede jogala non julabe nenguji ana kulti batte kewal nyamriji di demabe gondi e sottude remabe ana gondi e sottude nyamele fano nyameje kesse keba no natira David Kulibali mo studio tamani ila kuchala hebaniel
figol ballon rewbe dum won basket rewbe 2019 to Dakar to holitawede jagabule mali debbe kebi ngalu sabitebe kawi leedi ko doardi kenyen be gatti dum en baddi chapande jagom ben kebi baddi chapande joy e go'o le ko warata ko mali ana waani hawritinde e leedi Nigeria ndi holitindiide Senegal kanye e leedi Mozambique ndi do ana kani fidude
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
sakrabe ndeje lutne le kire dujuto en pudiran do gawo do be kolitiide pelle societe civile gonde to yoga e majjin jidi e nebe kedaajo yirwere ley leedi almagni ndi yottiki to gawo to yoga e halaji di funjo wikno yirwere hani wadderde ley leedi ndi kanyano kaltale kawrangal han tebire defa yotto yo no jam e teedere hani wartirde ley leedi ndi fu e mangal mudum fuuru en gardan do kita do le lamu kaybe kolitiide kabaru demal wottu jono idum wonde e yardi ton yeso tiagal ko lamu buyti ton cuggu angreji di san wonde e faaba debbe ton non suudu humindu kabaru demal wondu ton do kolitiri wiide wottu jono be bi ko yaata hektar ngaji temdere chapande nay e jagom kanye kani remede le lamu kita o duru dan gardan do burem do figol ballon arande dum woni ko be noddir joni kay juruta sidi be koliti wiide ko sisili mudon do fab joto yello hono jam e deedere hande wartide hakkunde sukabe wonbe tonbe gol do figol ballon fuddi hakkunde sukabe duubi sappo jeddi kanya fa yotto sukabe joge to duubi jenaay ko anni watter le der do yamber idun yaha ujina chapande jeegom sefa wakande fuddanonde do holita wiede feddinde noddito santende hawito kalani watti do baddi tati be gebi baddel ko tella sekrab do katten beta hande do kabaruji meden di min joti o sanne hedaade hejuuji amen ka fande kedde hedaade hon andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.